Perfect.
It's a mchite hamban. Manje lobo sono kudala ziphikulisa isitradi selokishi. Ngiyazizwa sakho mangidwadla lapha ne-office. Thiwa ndoda usono kusolakala kulo out abambhodisa izolo phakathi nobusuku laphana ngasentshipa eduze nethayi. Manje baba usono kusolakala kuleli cala. Awuringi vari lova wazini ngalo muva.
Mina baba umsesha ngasilutho ngangimashela nje namajita siphuma koshaya into encane. Sasijikele ekholeni sahlangana namajita o-4 asashaya i-round ngasentshipa.
Ikuse baba waringi ngashayisane awuna mina. Matha uspy narestore sakho umjito soyidalele ngaphandle. Sengineminyaka eminingi kabe ngiphusha lokhu kusayitsheni. Senginesikhathi wena woza nodaba ungaringi nami engathi udilike emthini. Ama-fringer printer desibamba akhombisa ngokusobala ukuthi wena love. Kanti nama-bullet akhombisa ngokusobala ukuthi lesi sibambi sakho. Shiya nokungibamba ngophotho ungigoqa nge-page. Lokho kuzokwenza ukuthi nenkosi enkantolo igwebe isikhathi eside. Manje awunako ungididisa ubonakala ebusweni oringa mangawuze nodaba ngedama cause esinzo thatha ngiyokuvalela stokisini.
Hayi thina sasihambela nje sayitsheni kwaqhuma ibhobhini sashona phansi. Sahlangana namatheke nawu-2 angibona amajita aseshone phansi. Ayitshela ukuthi mina engivulale lo stumo.
Ayibo engathi yakhohlwa mjito ukuthi nazamlisa lentshiza nabhodisa lo auto beyilungele nasemphakathini. Sathi siyophenya kabanzi nozakwethu safica lesibhamu phansi sasithatha. Awusho sona lesibhamu okwakungesabani.
Hayi leso sibhamu kwawesamabhiza funa khona sinamabhulethi sifuna ukuyithusela nje ngaso. Hayi
awubheke yanhlanhlaza awuzazi nokuthi iziphi. Thina sinobufakazi uzoyibona nokubhayiza kanjani. Safica lo auto egcwele amabhulethi esiswini sawaqoqa sayowahlola sathola ukuthi awaso lesibhamu. Masithi sihlole isibhamu ama-fringer print ayakhomba ukuthi wena okusho ukuthi wena umbulali.
Ngiringa ivari esetsheni futhi ungimoshele isikhathi ngibuze imbuzo enganjawo nelanga
lashona. Yifana ngangenzi ngize ngishintshe umqondo abanjengawe sibathatha sobavalele ekhulu ukuthi wena woza nodaba fast.
Okay esetsheni ngizokutshela ivari. Thina sasihambela namajita inombolo engahlangananga nelanga seliyashona. Sahlangana nomabhiza wase asekhomba wasasikhululeka insimbi zikangako. Wasashona khona nakanjalo sahlangana nomunye u-17 samhlaba ngosibu sasifoni wathi cha. Umabhiza wakhipha itshiza washo ufonini wadonsa kabili kwatheleka amahaza sashona phansi.
Hayi mfanyana uzenze light uqale wangibhayizisa lokho okusho ukuthi ususoba necala elinye phekwa leli. Uzotholakala unecala baba usunelungelo lokuthola umeli ubungamthola ukhono kahulumeni.
Kodwa ngenza ngalutho
shona phakathi.